passionné mieux. Si t'as qui namba on y toque qui zembe. Galio,
Galio,
Ngoja tonge. Pesa si chati so kulagame. Oye, unavyo kata kiuno. Hali yangu tete, tete. Punguza na majivuno. Uondoke wote. Nyuma umebeba lawama. Yani ni macho kuona. Hivi umeshushwa we mama. Watanga au musoma. Umzi takata ukigoma. Na sitaki zako sinema. Wapi unataka we sema. Jirafu ama serena.
Nikutafutie
location, location, location. Tukajiachie location, location, location. Nikutafutie location, location, location. Location, location, location.
Nikutafutie.
Baby you already know. Mwenzako nimesha waka. Hey yeah. Achana na mabisho. Nimesha tupa karata. Mi yeah. Obeki hazikabiani. Kwako niko hoi mami. Sijali umekuja na nani. Wewe sipati picha yako nani. Chumbani mina we burudani. Zima nikuweke begani. Niondoke nawe. Nyuma umebeba lawama. Yani ni macho kuona. Hivi umeshushwa we mama. Watanga au musoma. Umzitakata ukigoma. Na sitaki zako sinema. Wapi unataka we sema. Jirafu ama serena.
Nikutafutie
location, location, location. Tukajiachie location, location, location. Nikutafutie location, location, location. Location, location, location.
Nikutafutie. 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 Nikutafutie.
Location, location, location. Tukajiachie. Location, location, location. Nikutafutie. Location, location, location. Location, location, location.
Nikutafutie.